να ανατσέκα. Λέω ρόχα. Baby, baby, be nowhere in a thousand lifetimes.
With the hottest disc jockey. Disc jockey.
Be DJ craving the musical flavor.
Alice Marce. Won't be any, won't be any.
I love you too much.
Samahani, Samahani, was only sick when you tumble it. Criminally.
Yellow.
Hey, what's up, guys? You chilling out with DJ Craving, Craving, Craving.
This is DJ Craving. On the wheels of steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ DJ Craven.
Are you nice?
Baby, baby, me now wet in a thousand lifetimes. Baby, baby, me now wet in a hundred days. Baby, baby, me now wet in a thousand lifetimes. Baby, baby, me now we in a hundred ways, yeah. Oh la la la, mweze nuna kuwa chizi. Mambo tunayo peana, tunayo peana. Ah, salala, kumbe mapenzi ndo hivi. Oh, maana naona, na mpendelea sana. Ah, kisikia joto, na mwogesha. Mapajani nampepea vizuri namrudisha utoto namnyonyesha mkubwa ni kwenu nyinyi kwangu hana kauli kwa mapenzi moto moto. Asubuhi sangara tope, jioni samaki papa na mlisha. Shobo zenu nyote, mienda ndivyo liwezi katisha. Kidege, wafikishe salamu. Vigwegwe, vya Dar es Salaam. Nilizunguka sana ups, mashariki mpaka kusi. Mkakutana na wazushi, waloniumiza. Mwela kanitunuku papush, mwanafundi bendus. Benzi keka bando kifurush, na tutumaliza. Oh, nisigisha uwe kwanini, wakati ndo kasha kuwa wangu. Jazi maliza ya sini, mie kupendwa ndo jani yangu. Na kisikia joto, na mwogesha. Na mlaza mapajani, na mpepea vizuri. Na mrudisha uto.
DJ Craving.
Na
na zaja sa kusepa na toa wapije uri na kwenye koma kaika nota na nitia na kufuli. Oh baby mimi ya patabani
wewe tanyo
imeozada ya rabi sihemi
wewe tanyo
izora hazako
place, and I did for your mother, gonna make you overcome my day. want to this time for you. I'm on a special for you. Baby, get cash. Baby, get cash. I'm on to this time for you. I say na sweet good feeling. Yeah. Baby, get cash. Baby, get cash. Love you, I love you. Baby, get cash. After the party. Say we go to my place, go to my place. Love you all the way to. Baby, you can share it, oh. And after the party, say we go to my place.
Oh, my love, when I want to cry, I know ways into do. I go close my eyes, start to dreaming of you. And when I want to die, I know ways into do. I go life for your body.
Nimeshika maboys wa Kampala wote nikawa crush. Jina langu ni Diana, nimekuona toka jana. Sasa patumekutana, kila kitu baby we are gonna do.
Idandia na ikula kavu kavu na misamba soti. Umanulia aijani mpaka nyavu. Kudele kulia
kulia
ataka tumie sawia
sawia.
Kama kashe hivi bagia
bagia
echa chanu ni mwagia yo.
Baby kwagalanyo magalanyo magalanyo baby. Mukwano nkula.
Na precious na wa shuka na kupaa.
hasira, bado unanichukia, bado na kinyongo. Moyo wako nishazira, bado unaninunia, hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli ndo nyuma, kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sira, ndo najuta sinitukane. Namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchukiane, na ukua kila nikikumbuka zamani.
Mimi mtoto wa udongo, mvua siziwe tulie na magongo na chechemea, chechemea. Tumange tupige msondo, unirutishe. Na mimi nianze ndondondo, unyemelea, yemelea. Ja bless my love,
amen.
Bless my baby, oh,
amen.
Bless my one and all,
amen.
For I am,
amen.
From the sun and the moon,
amen.
Midnight and the noon,
amen.
Nilingie kipenzi changu, wasije wakanipia.
Ah, ya ruhi, habibi, hey, I love you. Ah, ya ruhi, habibi, hey, I love you.
Mikuwa penzi laka, oh, 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 oh. Dadavua vitu flani vya kusisimua chachambu wanavyo ikamua nipa mina tengate mikato nika tekate igande ina tenate iteleze shwe kwa mate
yala 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 yala
pania, pania. Na hajataka kuniachia. Kanipania, pania. Na hajataka kuniachia. Kama samaki hulumakia. Mwanza kichwa mpaka na kiaya. Na iyo mbaseri kali. Kijana pele kwe mali. Ananifanya silali. Siwazi sitapakari.
Yala 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 yala
yala yala yala yala moyo kakuchagua mdomo kasema na kupenda mwambie umepona alokutesa moyo kusumbua maumivu ya mvikuenda
ni zawadi ilopewa
macho ni pepese wapi mikipofu kwa kosion
pensi limetaratani na pepewa
harufu ya marashi rashi ngitachi tachi shingoni uvai vaibu ikanga vete vya kuchuchumia kangaru kisema tuitanga leo panifukizi ya pambetu ukisungushi ya shanga inashuka inapanda chini juu nisha tafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu yeah, yeah. Number one you're my number one.
Saizi yangu yani nalio gaso kuna wa filimbi nitapuliza kuita ndege waje raha zimefululiza wako natoka aje hadi bububu umepitiriza tuko kwa bibi paje taratibu nanyuliza tulivuruge baranga chimeneza kunengua kongwaru nikienda ikitanda shuka za mahuwa ya maru kisha tu
bonge na fenta Mambo ya kujizimu wana varu Nifunge chane kanga Tuna weka uruzo kwa kwa uru
Oh baby, you're my
love
You're my
love
Kusuhini kuso kusha umeangu kia pemani Roho ya ni nadarika kasha toka shetwani Nimeumbi wa makosa manana mwona mimi Moyo umekunja njita nikumbi si jamani Ngumu safari lifanya jia ni ushukie Ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe Mkajiveka mashati Nikajiona minomie Kuli mbaya halisi na wema hakosie
Nisame 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 Nisame
Chozi ni mwini mwina changanyiki wana vili yosishikiki Niko magharibi liza mapoju wewe upu mashariki Sawa hivi pochi viju sivi pipi nazimi si chocolate Nimekomadia nilivyo nyongea ubaza kosizi pati Tabibu unikomesha umipata toto la kitanga saba Umechoka jeuri yangu ya kipemba ile kuku Imenisha kabisa baby halinanga aiku Wana nicheka wajinga rutina kuhu
Safari lifanya jia ni ushukie Ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe Mkajiveka mashati, nikajiona minomie Kuili mbaya halisi na wema hakosie
Nisame
I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel.
Hey, what's up guys? You're chilling out with me, DJ Craven.
Kachumba kachore inogeze Hey, baba, baba inogeze
Nobody loves me like you do
Like you do
Love you like I do
Like you do
Love me like you do
Oh yeah, oh yeah
Cause nobody got nothing like you do
Oh no
Love you like I do
Oh no,
love
no,
me like
yeah.
you do hey. Nobody be love me like I do Anything I do for you Yeah, you got me acting like a fool Set me on fire and you make me feel cool I just say, yeah I got a cool on a wewe And I can't get enough of you So come and stay with me, baby, baby, yeah Physically, mentally, I gotta do your way Spiritually, critically, won't make we day Yeah, I get the sugar from my top of my head This is original and I swear no be fake for
me My baby
My baby
Oh, baby
Oh, baby, yeah
My baby
My baby, yeah
Yeah, 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 yeah.
Nobody loves me like you Like you
Oh my, just give me a little doubt, give it to me.
Jay.
Kasema deka, deka. Na mimi, najiachia. Kanipa shuruti la kumteka, teka. Silaha, kanigawea. Mbezi kimara, unipeleka, peleka. Paka mwisho ashungi, ashungi. Kiungo himara, unipenyeka, penyeka. Kwa yangu mashuti, mashuti.
Usije ukaugua mana
ikipata ni bala
Dogo.
Ikishuka na hatari
Dogo.
Asijepata madhara
Dogo.
Akaiko sana hali ladha yake msala
Dogo.
Shira ya kizanzibari
Dogo.
Na misi mji miwala akitaka na mpa aisuka
kari
na
Marhaba, marhaba, habibi, tunda goma mangala kupachua.
Mahaba, mahaba ya nzidi kindi muchanga cha kuchachua. Kamu zaituni, tundala peponi na lila. Gemu ya sakafuni, tunadundisha na kipira. Napewa penzi sabuni, inalo ntakasa madhira. Unitahani hayuni, mkali watatu bila. Upepo wa pwani, umenipeleka bara. Niongoze usukani, kwenye penzi barabara. Wakati wakotamba
Ashua, hey. Ashua, Ashua, Ashua.
Onge baby jishongo ndoe
Ashua, hey. Ashua, Ashua, hey. Ashua.
Na roza usi wa umi
Ashua, 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 Ashua.
Lolo.
Ashua, hey. Ashua, Ashua, hey. Ashua.
Wachome mapaka shume.
Kweli mambo mazuri hayataki haraka haraka Kwa dua nimesubiri nimepewa nilichotaka nilichotaka Ezi ni mali nogesha Noga nampa mchichare Noga nono vya kunene pesha Noga nambusa ya nyama tere Noga nisha na mchanga msha Noga na mcheze ya segere Noga mwale kuhi nenge msha Noga ukuna piga kelele Upepo apwani umenipeleka bara Wewe wangu usukani kwenye penzi barabara Wakati wako pamba
Rumba, kala, ma vanilla nila, tam tam fiti, kichenga karo chamila,
Benzi kwenye sauti wa chupai Ubali pambe moto Kama mafuta kwa karai
okay. Na uliva katoto rito Leo mpaka koko riko ko. Kito ni kulamba mwiko ko. Saka fati kwa tandiko Koko riko Mama kaniwa Ya leo kiboko Imesiti utamu
Imesiti
Asa kukwacha we Nende kwa mwengine Teo nisina Chisi tuwa chese shana
Tunashikana shikana Tunachese shana Che 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 Rumba che Zina toka che che Tukigusana gusana Na kakara zako kinkiri
Kinkiri,
kinkiri,
when you love your kinkiri,
kinkiri,
Chingo, fanya unaitopa Mama, inoka Kiuno, kama unakisusa Sometimes naboeka Nanuna nacheka Weekend ni vibweka
Mitungi tunapomeka
Na, show me quarantine 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 moves, yes, quarantine Na, what's your quarantine? Quarantine Quarantine moves, yes, quarantine On the left To the right, 1, 2, 3, 4, then 5. Nay, nay, that's fine. Do the wacko jacko now slide.
Okay, stop. Take a selfie. Insta, Snapchat, cut your post it, and then drop. Keep your cozy. Ring out, come and shimmy, toes. And then run. Hella for time. Turn. 20 G.
Your neck, now round and round and wait. Mara TikTok.
Don't rush.
Be challenging your mito.
Don't rush.
Karatini yangu mina machizi. Niku party na usingizi. Ukisikia tangawizi. Tunasogeza nyungu ni mafukizi.
Ama adipa. Wala. Kakwa madipa. Ama adipa.
Wala.
Yejonea moyo afanyi kificho kigotea mimi kipindi sonacho ngeongea mwili wangu rochorocho na nyongoyea chungu nilichopika wamepaku wenzangu huruma na pukutishwa wamechukua songangu na kitabu chetu cha mapenzi Kurasome chana, azisome kisena tena, zimepoteza maana.
Mpofu moyo wangu, ulishikana, ukuandikwa kwangu liwe nikawa nalitewa.
Kachukwa kisoya, nana ukwangwa. Moyo wangu, unaumia. Ipo nguvu, nana ukwarua.
Ni moyo wangu unaumia
matatizo na chuna najimaliza. Mina kesha kumuwaza na wewe seka lake jina. Oh, oh, oh jina. Basi kwa unyoke na jikaza niache kulia. Mana kwake bahati sina. Oh, oh, oh sina maumivu. Ameipora furaha yangu. Amekwenda zayo na zangu mbivu zimeniozea. Hasara kwangu. Oh, 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 oh. Yatapita yo. Mpofu moyo wangu.
Dodo, nimeokota dodo,
nitaye mkia
shauri zake.
Simba nimelipata doo.
Mero mutakoto na mchani wake.
Omi mwenzenu doo.
Mzayo mkera ni shauri zake.
Na ikawa choko.
Ikawa choko sana.
Representing all the clubs and parties in the 254. This is BDJ Craving, the music neighbor. Keep it locked.
Munu wa usijipe mapana, eti mwili kujitotomosha. Nitakutawanya, kabahari na fimbo ya Musa. Umejigeuza soji. Sio corona wala vogi.
On
kiti rukutu rukutu rakata 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 rekete 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 rikiti 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 rukutu.
Tena uzikumbuke ahadi zile ulizonigea, mapenzi vita wendo gadi, baby utanitetea. Usiruhusu wadangaji wakaanza kukosoea, unawajua mafisadi watapata cha kunisemea. Akiita zunguka 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 zunguka, tazunguka iniacha mwenzako, maana taumbuka umbuka 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 nitaumbuka.
I'm crazy for you, oh This is the DJ Craven on the Wheels of Steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ DJ Craven.
Oh baby J, oh baby J, before we carry go, you're my love and I, love and I. Mwenza kumbi, mwenza lako. Nanga haipai, haipai. And I just wanna love you.
La, la, la.
Wena tu kazi kwa kesho.
La, la.
And I just wanna hold you.
La, la, la.
Me don't know your feeling for sure.
La, la.
So what you doing?
What you doing?
Where you at?
Where you are?
Let's go out.
Let's go out.
To a party, my baby. Tell me what you doing.
What you doing?
Where you at?
Where you are?
Let's go out.
Let's go out.
To a party, my darling. Just be love.
Let's go out.
To a party, my baby. Tell me what you're doing.